Mulimo tokazwa kusiya musangano akutalika kwenda kuyakubona mwanakasi mwenzuma wesu mwaka Doberman kuya mu Edmonton, Alberta. Walo tokalitantamwide kuswa umwenyinza waku Canada wa mamayire ali 20 jendi ni toka mkwamakani ayakuti mukesu wakali kufa abobo tokanyona nchobeni winda mugo yajanda akutalika kujoka kumunzi kutubamba mazuba ali 10 abumwe murwendo. Alimi twakamuka ikusika mangolezi ya ainda akulibambira masiku ainda akufuma loko alimu chifumo chino tulikatete maningi ele monakasikira buyo kulibama ni twakamana ikusika kusena oko kutwakali kukonzya ikutumina alvo wakati mukwesu neviyu wakali kokuya oyo mwembere wini ndo kanthu eyo nchimwi twachilumba nchopeni eyo lino ingati ndiza bayandu akako takanapola ukasena ako ndiza pele mola yabuyo mwemu jindi wanozi kuti chinthu chomwe chili mukuchitika akuziwa ikuti mwezi nyoko uyojachira munsi ili ako hawo wasuzira umukesu wangu hawo jindi neka nkha mbwikanjirira buyo ikachintcha buyo zisani akunkha usena okuya nguni weka jana mukanda mumuphayiro chitha mukesu neveyo omwya mukanda ahawali mumuphayiro ndili ndilumbide kulichecho elo inga ndasala kujamba onyawa achipumbiri mulimweka mbaliyonse inga ndasala kukupha ikathu kanini ikaduwa lino winda kuyalwa konse wamaluwa wakumana ikunkha nyonya eno chechindi chakuchichitha pawo ndamulumba mukesu neveyo alimwe ndili tonse twachitha konse umungano khambo kakuba mwembeli sijamba ikumuthandiza yabuyo opo mwatumulumba amuthamike manzi anu mulipopo kulireza chechicho ndalumba eyo chinthu chomwe nchopeni eyo ndakankha umwanda ndakayambira mukanthu wangu ndakati oyandwa indi nekankha kukonkhomona amulyango ikasoperera kusalamukira kuholo kubala chati kubona nchopeni eyo yakalupide eyo kasalamukira okuya khapela ndakankhwa inthu chomwe omwe alimwe ndakaumauma amulyango ndakaya kuti wakali munthu omwe wakali kwaambawula wakamuwikhide ikuti akhale abulo adayipereri yabwe abonse babo iyapakotamikite imithwe yabo kakaphayira kulireza jindi neka njira sekakonzya kuchitha chinthu chitha kusangana anguwe mumuphayiro elyo eyo akwalo muphayiro wangu kwayambirareza kuti ndamulumba mwenzuma wini amwembere wini elyo akuwe kuti mukesu neviyu aphone jindi chilankhu munyika eyi kukuperekera imwami ndichoma kuti leza ukamupamba okuno kwa miyaka minjiminji kumuperekera munthu omwe walo sijamba yakauma moyo wangu ikusakana kuinda chinthu chilichonse chekachisi muchindi chilamfu lino kanji lino ikuti ikilasi yakwiya kwa musondo taina mwezi kwaphe kuchokera muu vana apoapo ndaye anthela ndiza chiokombela iparuwasi tepha kwaambirizya nikuba komwe kwakusika kuzophayirira paruwasi pere kuti na kuli omwe awa uyanda kukomberwa awo tulakapuyo amiphayiro kulimbapo lino kutina mwachizigeti kutina inga wabola athala akulisiya ilwa kuti imusilisi mophati kwali khambo kandiswe lino twalomba thatha wesi uyandwa wakujulu kutekwa alongeze apo pakulite nguwe suno awo tuyanda kuti bonse pachisidwe apakulite ikupungana buyo kuzunguluka chiphayiriro lero piziya sawa oingu neri sendasi kubola okuno ma leza akulongeze neri miyaka ili makumi ovilo ayosanwe mboya kapete leza akulongeze neri ndalanga konse kaindi kainda akukulanga alimwe nseri ikuyanda iweyeya ikulanga kutinamena kulanga omwe ndazumanana ikuchepuka elyo ndamweya kuti wali ikuponeka muli neri takwe onu anu anthela oyeya ndayela pamwe ipano mbangaye kamweya neri sendasi masimphe walo ngumwi wapapo pasikubola ipathanzi kuchikombelo walo amuka inthu wangu sikwazwa pakali palongwe apachisi pamusi muli khristo elyo ba wakwatirwa okuno omwe wapaperesi bakwasiriziya ipuyo vamu amerika tiruthwe mumulimo oyu elyo walo mukesu wakaunkha kuyakupa aleza pamusiya ndiyakuti apana palonde popilo ndiyakuti ipana pamwi nekupa pamwi ipapo achiri muchikolo pero neli uli mukutunthulika alikhe akuwolapoyo mumusela wakulipirika akunyongana loko wakanditumina jindi nekali mu Phoenix, Arizona mumusangano kuyenda mupailo zinthu zinji zidajoka neri ujindi tuwa tumapulanga nthu akali ayibuye alimiyepo a hopu oya musimbi mwana andiko abonji babo bakali kujanika okuno kuli miyaka minji yakainda miyaka ili makumi opero ayosani yakainda kuindira abuyo kuli ndime tu tuseremukira umugwapwa yakupinda opo mwini lezo abe andinywe eno abayisidwe abayenda kubola athala kuzunguluka chiphayiro kuphayirirwa mwemerwesu andime twasangana anthu omwe mudzwi kuphayirira indinywe amubole eni ambe pawo anini wamana buyo oyu mulumbe mukwapwi kuli ndinywe wa mulimo wakukambauka imwako njiya ikukhala tulamwaisya akusangana wakwiya munsondo iwamana kuphayirira kachiswa pawo tulanjila moonya mukusangana ikumbi alimwi ndi jisi wayambirizya uchontho wakupha oyu musilisi muphati uli munsilino eso silwekerero ulakanena kumiyoyu side kuti ithangale takwe zina limbi chithali ya jesu lino kuti nathu akonziwa kuyo kunjira ino ulusanano pa miphayilo eyi ikuphonya kuli omwe omwi mukuziwa kuthileza mphali ano alimwi wakashomezya ikuyingula iyi oko kulikapothu tiwaselemuka akumukombela mulindi ukhede achiuno inchopeni chipothu mukasinapiyu sa inga opoola kuzogwasya lino kuti nawo mulapakha mabuyo mbuli mokukonzeka ivana panini bakhala aziuno yapo elyo athu kombe lino kuthegwa jindi twaselemuka iwiyoonanika ivachiswa abaphengene tulapa alushomo mulileza tulakushoma amuve alushomo kuthileza ulachitha nonse nomwe mupunga apo ivalikapothu chifumwa chino apatayandiki ikusika kuchiphayilo amuyeyepyo lino ikuti lwali luziya lwaleza lwamuletha okuno lino amukombere apa pamwi ivali achiphayilo awa ivakupusi abaphathi mulekerengwa yapo okuno kuchikombero tutuma mwemberi kukunanika pawo twapakombera pawo ikutuma mwemberi kukunanika ndapoola anthu omwe anguwe ikupikha manza apalwazi kujindi napananika ilugwalo amunanike papasi kuperesya mafuta muzina lya mwami amumike manza ali mbapo khapela kayophona ilugwalo lino nyonse nyapo anthu omwe muli momukathamika mithu yanu lino kujindi natuthula muphayilo anthu omwe kuli pachiswa tata wesu wakujulu twapoola chapopombe mupusi wako wakuleza yoonya lino munzira yawapulite iloko balwazi apo ipatha konzi kuligwasya ipeni alimi bunji pwapo tata dakayindirira kugwasigwa kwa dokotera takwe chikonzi akuchithwa chitha kuti luzyalo ilwako lwathapikwa ulimbapo ndalomba yapowombe sunu leza amoyo wangu onse kusangana amungano enini kuti muya usalala mulemu oyo uliko lino kusimphikizya idwi ya mwami jesu oyo akati oko popilo napo thathwe papapungene muzina lyangu njoba akathikapo ikuti nawo akalombe chinthu chilichonse muli chijatikizya chinthu chomwe bayochithambula ero ndi dzwi iyako lithamani mwami yakaambwa akwalo ikuswa kumalengelo anyika yakaphegwa kuli ndiswe kuyinda kumusinsimi kuyinda kumwana waleza mwini lino kuyandiswa kwesu kusakene lino tata pakuli nduwe ikuphonya kachiswa pakulideloko bali wano kuzunguluka chiphayilo ndalomba kuti uphe omwe aomwi chilongezyo chisalesale chalushomo yoonya lino kuti mulimbathunkha mulanda wako alwangu kukunanika akupikha manza a banthu akupe kuti muya usalala uthandapike kunsekweni alushomo mumoyo wangu alimwe akupe kuti omwe aomwi aphonesekwe twalomba muzina ya khristo kukamba kakwe lino amithu yanu kiikotheme nyonse mumuphayilo mwemberi andime tulaunkha tuphayile. Ta Bata wasuwa kuchuru, kagulumba kuji yagu ya masondo. Obo, majagopa niyo Yesu. Kagwe kuti, yange ifumo ino. Kuyaguswa, kuntolongo, ya kutachoma, kawangu luga mbali, mbotuenda. Tulizu kuti angelo wa mami, uyovunka kumbele Yesu. Kano simpigizi iti, ilialeza, kawangu luga umu ya umu Yesu, iguswa, kuntolongo, ya uyowa, iujiswa, ama pavi, ama wazi, ama penzi. Kambaleza, wakashomezia. Kati wawansi baka jariwa mumoshobo oi wazimo. Nikumajino, hawe kuti mumoni waleza, umwege alimbabo, mbobonya, buzwa obu. Ili hawe kuti wawunke iuzwa awa, yabari bantu, bari gabotu. Ndagulumba umulumbe, akujiriago, ubosolori wa muya usalala, kuzipa zilongezio ezi. Tata, lino gobandi swe, mbuswangana, wawugamba ugajikumajino. Umulumbe, mkwafi, munini ubola, tualomba muzinari ya Kristo. Amen. Lino, wajendi wajishontu, abo ele de unka eno. Atimigile, wajendi na tuimba jimbo. To, kotolelela sina ya Jesu. Awele de unka, inga, damuwa isigwa. Awagonzi ya ukala, kwa minute ambi ali magumi, otate, inga, tuabotelwa, walindi nye, ibukala, ya. Kukuru wa nchoveni, akusuka na manza amutumwe, uli msiri yago. Amen amukari, harimi mwami, amulonge zinyonsi ya kukuhilogo, agabotu, ndabona vyo, tujisi amwe, ajatigizia, imutumwa warushomo oguno. Uwambe vonini, mutende munini, kwa mugesu, Josephu Boze, mujikago, mugesu umu watulogo, yonse tu, togajisi luswanano, ilupati vohu, umwe, kulumbi. Tugaji ndijibotu, zindi yonse tuwaunka mujikago, angwe vyo, masigu mashontu ainda alwo, alimwe, Yogupabuyo, volabuyo, agubweza, omwe, uswanga na iwamana, ilibikidwe awa. Lino tulikomene ubona, wenji wanu, mwijijatiride uli Kristo. Elo lino, wakaindi vyo ganini, ujendi, ijanu, ndianda kugana na chintu jomwe ibuyo, kambo, igaguba goguno, andinywe. Jika tede, kiyangu lansi, elo dagajisi miswangano, imwe mipati, mwindiana polisi. Wagali muswanga na upati, mulemu, alimbusi obo, wagali komenega pati, iwona, ibali mianda, iwenda, uselemuga, winda mjigombelo ejo. Iwatu wagali kutandula usiulu, ziliteni gabakede, usiuno, uselemuga igupa, nyo yabo uli Kristo, usigubomwe, arimu yuraso hodi, abamwe, obo, babagaboterwa, eyo, eyo. Mulimo oyo, kedo, mwesu, kedo, mwaga tariga, nyega, yega inda, ujisumanana, nyomulizi, Ndianda kuba abu sena, ibuko jenye ulibobo. Jindi jemwe, walombo mwe wa masana mapati maningi. Mwega wana abobo inzila ibuyo. Mwega ya kwa, lino, kuli jitu jemwe ijatizia imbabo. Oguya, ndiela kuti, ndime, sijibugo. Jindi ndabona mnimo mpati oyo, mtu mwe, mwa taliga. Nijisikuli mwa kuli oyo. Lino mwanga jwi, kabela togali atala ya mulundu, igusola kusiga, umana kazi wakajisidwe. Mwenzuma wesu, kutala mkanada, tuagali munsi uzabuga mwenyinza, jindi nega mkwa, magani aguti mwesu, wakali kufwa, hao, tuagabweda. Eyo tuagezia masigati onsi, ya masigu onsi, tuagala masuba ali kumi, gatu kede, mumoto gala oyu, abobo inga, mwela, mbogu bede, kuli mkwa jifumojino. Eyo pele nirumede ulendi jenyonse alwo, ugombela mwesu wangu, kambo alo, Mbwone gambli iguti ulimurwendo iwagwe luagupona alimui leza wamupayowe ijimbi ili abobo da mulumba alimui da lumba jaleza kuzintu zionse ujiri mizezo imbi mipati ya kupanga ilwendo luagunyiga yonse ilubola afriga kandi mwegali igubosho amasana onse mane tandi inzila ya unyonena masana onse masana onse alimi iguli tandila kuteni na inda no yeya misangano ipati ivotu ya vaiminisi ivamidwe jalino alimi umwi aumwi ya itawunka ndede kubamba mushobo umwi wa mzezo maola atobela alima kumi ovilo aone abobo kumulimo utobela abobo amundigombele walo di yandigana mipailo yanu ndashoma uzima eyo fani tija mnyonganyo yonso ogono umbele maningi waka hindi ganini da lagayu turwa kusintu zingi ilogo mubu umi wangu iwenda kambu kamami mumishobo yonse azimo amarwasi aa jinsenda lino da kaba kwambatula basi jinsenda akusuga na manza abo amishobo yonse ya marwasi aminda kainka kusilaba amawadi abo agumbali asintu yonse kusungulu kanyika mokojita alimuita ta tandijeri mombe neri ndiye yakuti ulizi obo elyo ndiyakutanta umusela hao ndakangwa mukwesu bosesu ikusuba pomwi ikutalakuya kutandira myaka ili makumi alifuka yakukomena ili walo jindi nayakali kuindiana polisi wakajisi kusuangana iwapolowa mumoyo wakwe wakajisi kupengana walufu mukameneno ikakwe yakutaziba mukwesu bosesi wakatumina kuti ndimuphayirire ndakawunkha oko yakhapela wakajayambirikya akuthalika ikuphayira ikusuka pakathokela wakandithumina luwayire ikati ndiyanda kuyoopa mmuso wangano andinywe jindi chomwe pao ndakali nkhwa mmuli pawopo okuno ku myaka ili makumi onei achilopa yakukomena ndede uwu sansoni uli lwangu pele buyo pele jipeela buyo japunthu ndayeyela pele oopo mbochiri jandisi ambochiri ipothuloko thakwe chinthu ili mmuli ikuba wakafutuka kuti tongwisi omwe nzuma ndili masimphe kuti diabolosi ulachitanthamuna uli nduwe mulimbwa konzya ulandichitira ambeko kukumvwisya mwelo wapunthu mbopete tena mukasola ibuyo kuyezezya mbopete akuthamani chokwamba achindi chilamphu ikuti mbwa yakupa munzira eyo mwapona kuziba eyo chachindi nayakupamba mzezo wako wakuthamani musonda mwainda andinywe awa ndashoma ndakambauka akanza mbweni inguzo echoleza yakashomesya akusalira akuitha ikuswa kumalengelo anyika akulemba isina lyako mubuku ilyakwe ndawakachisi chinthu yakuchitha anchicho lezo wakachichitha za eyo tayi chipothuloko ngapelelo wakachaiko ikuswa kumalengelo anyika alimwi khaambonzi thakwe ni wakachithika kusikira wakainda myaka ili chiulu chione eleleza jindi nakachamba wakede kuchitha khambo welede kulipamba ijwi lyakwe alimwi jindi chichonya kapeleli nakalembwa kako kalembwa anguwe mazina esu alilembedwe mubuku yapumi yakapeleli ikuthali busiku munthu akapola kuli khristu pele kuzwa kumalengelo anyika baibele lyakamba apopo akwankhanza mbwene alimwi mukwesu wagoma ali yeyo chifumwa chino mukubala oku kwakwiya munsondo ikupothu lino athu pale buyo lugwalo aposena pomwi anini buyo ndiyanda chinthu chomwe buyo eyo chili kumoyo wangu ndiyanda wakuchikanana kwakaindi kanini elyo mphawo thulamwayika akulangira kusangana alupo tsuno masiku elo lino ichisimulumbe wakumoyo wangu yeselemuka ipusuwa pomwi elo ndiyanda ikutinaleza wayanda ikutinawo ndikajoke okuno munsondo muthokela chifumo kukuletha kuchikombelo ikupachithanzi chinthu chomwe buyo chili kumoyo wangu chachindi ndakanjira mubusena wakulidha alimwi ndakayeya sa ndiyosondokana ino ndipe zinzi kuli ndime sekonji kusumina zimbo ezi azinthu ezi yonse awa nzopachisi sunu apa vanakazi vafupafupa nzopaimba kunselo iuzwa ku ii phalesi yamunyinza na yonse ezi ndakati kuyede kuwa chinthu chomwe chilopite kuli ndime aumu yausala wakati o pepe kutina ulayiyanda inyika na zinthu zyanyika luyando lwaleza tholumo nomupa muli nduwe apopo ndakayeya teyandi kupambwa kuchinthwa phawo ikupa mbuli nyika eyi mbombopo aumu yausala wakathalika kundiyo kunita oyu mulumbe tejisije ndi kuseni ndakatedeloko pomwi ndiza na mwami wayanda msondo muthapela chifumo kuti na kuchinooliko ndichisi inyendo zimwi yakupamba nkhwiji eyi pele kuti na Ijinoligo, mzondo mutovela, naleza wayanda, mwesu neviu, uyoja ambilizia, haka pepele gabwe. Mumochibelo, pao, tunoligo, iusola uleta mulumbe oyu. Elio, nianda, iusola uleta munzila imui. Walumulumbe, wamagani mabotu, wabuzwa, wola ajindi yerede. Balonda gamba kumbele, miezi ili sambomwe ya gainda, iutu oyu wagali imwaga, wabuchala, uli Amerika. Inotiobo na na ulibobo, kuenda na magani mabotu, na pe, eji, cheje indi, na ya kumana, uya kutanta, na kuseluga, mwaga oyu. Mbombo, lino nyobo na wana banini, janda kuti mlete kavela kapepa, kavela, mgalembe, mpeji, ditaweji mtu ya baibele yanu, kutedi jende mwesu, brenamu, aguinka, antela, mnyobo na na, ndagadilueme, na gulubila, mwabona, alimi mwyoziwa na mwami, ujigana na ulindime. Nyebo mwabona. Lino, mwaroma ipati po. Janda kubala buyo ijibela jajwi kukuzumanana. Ino tuambe nzimpao Abrahamu tata wesu wakunyama chaga jana kambuti na Abrahamu wakadulamigwa umulimo ujisi au jintu jagulika nkaizia tere iutari kubusyu iwaleza. Kambo ino lugalo luamba nzi Abrahamu wakashomaleza kabela wakereleze kwa mburi ululami. Dino jiliwo, jasimilimo, tajambi mburi, jikuwa chobuyo, tele, wajiwoloto. Tele guli oyo utabeligi, tele ulamushoma, tukululamiga, basi zibi, uli oyo ilushomo uwawe, uwamga mburi ululami. Dino we kutimwami aingizie, jilongezio ya we, ujui, dino jiliyo jinini, ikutina, lede ujita ibobo, ejo, chenda ugana na ulindinywe, chakuti, luyando uwabuleza. Haoji ndiri ando wabuleza, ni wakatundezi kwa, akusiga umakolero alo, lujalo, lupati, kampatila, lugweza busena, wandulo. Mwabana, inosawa inga, mwajea ejo, inamujeye yanguzu, iutegwa tujumwishi, igabotulogo ino. Mwabana, jindiri ando wabuleza, watundezi kwa, akubola umakolero alo, paulujalo, lupati, kampatila, lutola kwenderezi. Dino yalo ii, chintu jenzu iuti ovo ibantu, mchovo abantu ajejo, chotu jita, munkamu yesu. Dino toze tuede, kulanganya tusimpe oto, iuti ulibantu abo, mbomu yandabuyo ubantu ome yonse. Halimi ulibantu abo, ibarimbantu ibabotu, kabela mulaba yanda. Tene ubabobo kwe jintu jemwe, ijatizi abantu abo, mbota kwanzi ukala abo msiri abo. Lino, tuyanda kwa amba ula, jega simpe. Lino kwa ambo, toga ligogo, kambo, kabube, kwa mugame oyo, mwarumi, na mugasi, mugapanga. Kambo, ulimbuli mulengi munini, logo kambo, mulibana gareza, walombe awasimbi, takukwe imagani obo, bomuba ugite musibi, mujiribana walombe awasimbi, ibaleza. Kambo, muliwide, uba uga, Mubuntu amizezu yanu, heleza mulingi wanu, hao mujimu yanu, jaguwa, muliswegete, zilengi jaleza, jega nyonyoga, ziendeleze kwa adiabolosi. Bambubo, hene kubabobo mujiribana balombe awasimbi, ibaleza, tayandi kuti umui wanu, aganyonyoge, helebonse kuti bagabore, urempo. Mwabana, heyo wagajita, intuzionzi, eju, zilede, mugwa nzega u, leza alike mwini, Nguwa nzia ujitajeji, ugupa ijiolwe, jirenge jagwe, utambula, akubajejo, chayanda iuti mube, ugujosia, mujimo ijago, jiluleme albo, jiru tagwe mtu. Lino, chejiwe, alimi jilagocha gapati, pere tagwe bantu wali mujimo ijago, jiluleme, jamizezo, igusigila, bamutambula, mwami jesu. Hilo ndiji, disagene, pere owa mwini, tagwe bantu waluleme. Mugwe ya usigila mamutambula Kristo Jesu mbulimu kutuli wajikamino. Eyo juhuiga guba ye, tele di baibere, ninchozio obo mweni, ngongwe alimi mbulenge iwago, lino, uyo sondoga, winyiga, jendi, wagu jitajejo. Kamo elede uzwa, mbube, mwabede, winjila mbube, obo mbi, jendi wajitajejo, leza ulagusumpula, inchoveni kuzwa, winyiga, kabela, upona mbube wabuchulu. Wabona, ilo mpao unyiga, ulimpene kuyo, ulieyo mboibete. Wabona, alimu eji, ilimpene unyiga. Wabona, lino chanda kujita kusumpurwa kwinda uli Kristo igubamo igube ogo kukomana aguba alo umono elio mpao omia ulenga ibupanje elio lino zindi zinji sebo mumamungano eji inga jaribonya wenzu pere utina mwajirangirira ibuyo lino eji chamumungano chabantu ibantu wawezela na miu ya mwijibaga ya kutambula muu ya usalala wainka munkamu ya bantu walangirira nzila imuntu mwarele mega eyo elu balo bantu babotu abo abola mumunga eyo jitu jitanzi mulizi batariga ulile mega nzila umwe yebo yonse wagweza mwana gasi mwotu amalumi mubi kabela yori kwa uyawa amalumi uligabotu na walo mwana gasi mubi abube upona mo ulatondeja kubalongwe ibago obo mbobede kao mshobonzi wabantu ngotede kuba ikutina kuliba na Kristo ino mshobonzi wabube ngotede upone namo mbube baguponya bagu mbolisi kwa ikutontozia ngotede kupone namo amyo Yesu ya kusumana na mumipailo aliando lusagene kumuntu onse ngotuswangana alimi obo iguba ikutinanda mbajeji kumbungano nini eyo yagandu kumbela kambo na mishini ya kunyika ogo kuzitirira mugupaira iwajistwa kutina tegondi igusagana mwuri mkwa wabuluwa anto omwe amuntu iganji tajikwasi welede kustalemu kanchoveni usigila ya babuyo elio wajimkwa iruwago ogo no jindi jimwe jainda mutala muna Mexico kutalelo ogo ya ajimombiri jindi kasusila ujimombiri arusha morunji paka witansi wawe mpa losari yawe na daga mwambila taji andi akuinda mulisuku pandora mwesu Espinoza abobo wakabuga wakandi kwa matila amabobo awe kande ya kuka nzila imwe wakali mwafu daga mwanga daga ulanga usutana waluganda ugusiga umatende antela wina nagasamide mabusu mubomi kwawe daga langa mabusu angu ubona kutina inga amwelela nindaga mupa mabusu angu wakali mwafu alimu indaga langa wali wasa mugite ujiwezo ijawe mwami mupati wakali ulema nyanda vilo ajintu yomwe ndaela na takonzia igusama bagi iliangu zinombuli wakai mkwi alia masusu angwi daga eya ibatata daga eya ikutina batata nibapona utandela kuba musela oyu na nagatandela iwa musela uonya mutumbuli oyu wali utandela miaka ili magumi alisambomwe ayo sanwe na miaka ili jiloba ya kukomena hao ndakanjila muliando na mtu oyo nzila mwaga yeya ndiza kanaka vete ajakulia ibotu mubumi kwawe ndiza kanakede ikutafule mubumi kwawe asyons ezi eyo hao wenda antomwe mumudima hao jitu yamwe jagabola mumoyo wangu leza kubasilose walo mtu walo mwesu hao jindi eyo jauma kuli jitu yamwe jinaniga mbogo polengi kabwenda kwaonse alimwe watondeze kwa umuntu oyu musindi zionse ndagamu kwa pangolola jitu yamwe akukoli angu wali kongola kuchi ndakonze kubona ino jagali jinsi luyendo lopoleza luetelelo lakatondeze kwa umuya usalala umuntu oyu alimwe kuli jejo mamani no arwe ndo ogo watagali kukonzia tagwe yagali kukonzia ujitwa hao uyando wakabweza ibusena walo kabela uyando wakaswana uyando hao luzialo lupati gampatila wakataliga iubelega walo uleza wenda muluzialo lupati gampatila wakabuzia kukubona wa mtu mwabona lutanzi uerede kunjila mumu yeyo oyo eyo njenzila njede ujita ulisizibi bantu wanji walaba kumbela basi zibi eyo jirika botu eyo tairi nzila yagu inasizibi ninchito yago yagu inasizibi tomuini kukumupailira ulamuina umuina kuinda wamba ula ulingwe akuziwa Kristo ulingwe oyo ngomulimu wago obo ibulizu wago huina basi zibi kuinda mwamba ula ulimbabo akubatondezia liandurwa reza kuinda mchwi ya reza elio liwina sisibi umui wati inga seinka kujibombelo ndiamu yanda chobeni oyo mwanagasi yamuyanda oyo mulongwana mabona kambo uli mukuba wina kuti nawo wakakhala unganda akumukombela buyo sizibi gatabwe nokaunkha iyo muswaya uli kwene ino oko kukonzya ikuchithwa keroerede ikuphayela eyo mphawo waunkha mbokoerede poya ukachichithe lino ikuthondeza luyando olu kuno mazuwa maso anthu ainda dakali kuswirira kubomboni kwa ii ikuphanga mapulawo muphati gaingwi ali bombeli hau wakakhede basi mphindu ikasowa kunyika yonse yabakhede ali bombeli ayoyu mwalumi ni mapulawo wakapoka wakati teka zikambo chekede ikuphandulwa lino ndiyamuyanda mwalumi alimwi muthobezi muphati wa mukwesu Roberts mwenzu mawesu iliyapopo jindi wakati jindi nakagana kuti ndakali kuyapwechiswa akuba aphenzi ya mabwe mabwe amunsa ndakachithika iulia chisusulo anthu omwe amukwesu olo alimwi wakati mukwesu olo wakayimikira akuti lino mukwesu nda ndakapona kuti uli mukufa popo wakati ndiya ndiyakukombela alimwe wakati alumbwe mwami dali kuyanda kuyo kuti wambe checho mukwesu olo alimwi kati olo wakasika awo akupita manza akwe ansazi yabwe ili kati ndalithapatira ibwe eli ndiyamunsa akusiya imunthu oyu chakupambana ili kati jindi nakachita ikati ndakaanguluka alimwe kati kayendike kanini yakachokera kati ndakaunkha alupo umwesu olo pawo wakati wakaphayira alupo ndakaanguluka ele jindi chonse ni yakachokera yakayendera kupicha lino wakati pawo ndichithapera yekayeka ndakuteti ikuti nawo ndakonzya kunkha kwenselelo wakati kumukwesu Branham akukonzya kuyimikira kumbeli yakwe amuya salala wapola kuli nguwe inga wandayambira mphawo gambo inataka kuponesegwa jindi mukwesu olo nakandikombela apopo wakapamba nzira yakwe yakusika elyo wakasika kuroziyana ndakali mumusangano obwiya pawo ndakayimikira kumbeli iyakwe maminiti ali makumi obilo imuya salala wakali umwine takamba chinthu ndakamuphayira eli wakati wakali nkwakapothu awo wakazimanana kuselemuka awo wakaunkha kalipirika kapothedwa wakayinkha kazwa kusena kuyakusena kanthu wonse umphayirira umphayirira elyo wakamuyanda imwami ke kumalekelo wasika kusena kwa kamuthola kuli pamayo pamayo wakamulangalanga konse akuti kuli chiziyolwe yomwe ikuswa muyulu yomwe yakuphona wakayaka irwazi yakuyambukirwa muwiri wako onse ujisi musamu ujaya akuyindira ikuvula wa uliya mupulowa alimi ndachilupa yonse kati ujisi yolwe yomwe ikuswa muyulu yomwe apopo wakati ndachibweza wakati ndakakomba oleza yepo ulizi kuti ndilakuyanda walonda kaunkha kupalanda pako ponse ili wakachona chidi khapela wakamuchitira kuona ili kati jindi nakasinsimuka mukanda wakati wakali mumoni wakali kumweka mukanda abule mubwaleza ponse wakali muzungulukide pawapo matokothela kakagambwa kaphati wakali kunga kanjila akuyamba kuti chinzi yachithikawa ba wakati ndili nkhwakwera kumunzi yali chinzi mwabona wayokete mulangizi kwakwe ali ikuti nayi chinthu chilichonse yachithika kuli ndime njowunkha kumukesu Roberts kuti na echo yakakirwa njowunkha kumukesu Branham ili ndikupapopo wakali kumuyanda imwami jesu leza wakachitha kulekera zinthu chonse zimbi kukakirwa kuti amulikhe mupulo ipwakwe akwalo jindi tokothela nakati thatukonzi tikuchitha chinthu ilo mphawo chindi uliyando wapoleza ndiwakasika mamaneno ayo luziyalo luphati kamphathira lwakanjira akubweza ikusena kwandulo iyo chichitha jindi chonse ikuti na makanzi ako ali luleme ikusala kwako kuli luleme ikuti nawo uyova aliyando wapoleza akuchoma kuyenda kumbere akuthazimauziya iyinthu chindi chapola kuponeka mbuli mamaneno alwendo apola pawo luziyalo luphati kamphathira lubweza kusena wandulo owo mweka lubona kalupeleka umweka lubona mupomi kwangu alimi ikuthali kuyinda buyo uliyo kwakukombi na uthali kuyinda umuchopo omwe wa luzipo lwa munthu omwe ombi ikomeleka phati sono kuti inga ndayambaula ikuswa kuluzipo lwapugame kuzika kuti opo mbwini khambozi kutiyo wamphawo kukumbwa kuteti gatuzi kuti luyando kwa khristu uliyaminde mumiyoyo yesu ijapoleza iwe titwakazwa kuluku kuya kubomi onse madaimona aswa mugehena kachisijolwe chakunjira nokuba ilufu ntina uyo zumana na muriando arusha moolo ilemule mukwanda mwanini wakwesa mukwanda mwanini ndamutendeja kutegwa bana banini akonje kujihwa ngoyu mukakeli ukede awa umbele yesu yindi sumamba imowarwe ndashoma mboja kakete wakasusila muli imbabo obwia ili wakabwezwa kubafu awa kakamuwika mujibadela ya kutaziba jendi zintu yonsi njiaga jirwa wakaimuruendo iwawe ejo iwabobo aliando waleza mumoyo wawe wakabola kanjira omia uzwa obu ilio hao luzia lulupati kampatila wakatondeze kwa mane liando waleza ngoyu ulikede jifumo jino agatigesu gari mumi asunu mwabona kitu ya mwe ejo jijitiga jindu wasiga mamanino awe endo wago jindu wasiga ogo kutajikwanzi uenda hao ingusu yaleza zionjira kuinda uluzialo upati kampatila jintu ejo chobona wabweza mwana mwanini mkwanda mwanini oe ujesi usabangana akukanyuga bayaku wira akupansa akongolola ilo jintu itanze mwanizi bayo jata uyoya igwabo kabela mwebana mutumbu kamwempa akumwela umwalila mluo akukulida mumeso awe umulega alike kakunaba umagali onzi agali ajatigizia masirige umwe wakasola ikupabobo tabagafi walimukuba akuzabangana iboyo walo usola ikujana rwetelelo walimukusola kujana kusesia omwe alimwi mabibo buyo akunyema kao amana ujana mabibo awe akunyema ubusena ujata iboyoya iwawe awo patajikonzi uyambele hao ulengi ulatariga kuba alimi ulamupumusia akutariga iboyoya alubo konse uweza iwago akugwila kubamba iboyo kongolola akukulida muusi bwakwe kumubamba kwindila kubija eyo njenzila moiwete utina kugamana kwenda kuswa umungano kuya kumungano ikuswa kumunsende kuya kuchikunguzyo ikuswa umulimo wakuphwanya kuya kumulimo wakuphwanya mubesu kweza lyando akuya kumbele khambo kuli kumamanino alwendo leza yotondezya luzyalo kuphatikampatila tindi wabola kumamanino alwendo jindi lyando twaswana kusulikia kwandulo leza ulitsinikizidwe mphawo jindi wasika magolelo ako khabela imuntu wakaswana mamanino akwe phawo luzyalo lulatondezya walo muphange iwaleza wakuchithabobo obo wekachibona obo kuti jindi ba ndijathile mumboni obu undigeme lino wakayindika nini mwaka ndiwana bhuku wakuya ibuzwa obo mu Portland Oregon jindi oyo sikansondo nakazuzira kuchibumbiri wakayikanda undija yonse mwakachiwala ejo anthela mu bhuku cinzi ijo kachithika lezo wakanditumide kukamba ukamakali mawothu ejo chekali kuchita jolu zya banthu pakali kungene tukwakwa tukazide ibanthu pakayuhwi nyanda ili makumi ali sambamwe ikambya mukati ikula kayiwa yanguzu bantu kabayuhwi alya miyoyo yabo yakali kusowamina ikukwanza wakali koko watali nasika imunthu naba omwe mumulimo kusakatila wakaliko kumusangano alimi pakali kunga pakukwela kuyinda mumabonga yonse zimbi kusindikirwa kwakasilikali kukunjizya omwya takali mukanda eyo hawo takasololela kasuluthwi kobilo anini kuli khristu omwya mukanda paku tamina balombe kobilo pakubusi pamumphi ya basilikali takali mumyaka yabo ya ma 20 yakukomena omwe wamanyina wakaponesekwa iusiku yokayindide hawo bonse bakakothama awo eyo ndakabasowera kumwami jesu ayothuka kuya achikumbiri kuyokanana ilusomo ponya puyo tikasondo wakaumide mukambawusi kunselelo yakakwakwa masikati ayo wakadala ikuzwa kukaponga kabalanganya kathyola jifuwa ilyakwe yakhola ilyakwe kathyola mwebo wakwe wakalisika nsondo wakali kujaya kakambawusi wakazuzira mukati akuyeya kuti eji thobwe jangu athala yachikumbiri wakabola kalema ikuthandira 250 na 260 gali mulankhu wakali ikuthandira mainchi ali khomi kasumbanya manza akwe wonse wonse wakati yebo tikuphaopha yebo onzoka mukwizu keyo mwenye kapete mulimo waleza pauli mwancelerano bantu kapaphonesekwa bali vyulu kakaphuthulwa akulekelerwa ndipakuthawusi kakananikwa olu lubugulu cholu pati umatariyo alo pao utariga uletwa winyiga yonsi lakede atala alia wakede tielo osboni amen oyo wagawina bantu bali naumi ajulu uyawuli kristo lakede awo embela imungano alilusele nakumi mumunga yabwi kalangirira kunsela iguswa mubalukoni oya oya sikansondo wakazusila ujibombiri uyonyonganya musangano wa mami hao wakati yebo onzoga mubwizu yebo singupaupa walibika iwago iwa mulimalanda waleza ndila kutandeja sunumansivu iuti tolimalanda waleza dino nila chola makuwa onsi ali mumbiri wago munini logo muba hao wakazusila alia akwezewa mpaindi yagwe kuti andume daganyona bagamba kusi bagasarangana zinthu zyonse wakayimikira pamela wakakhulukuta akusita ubusi wangu wakati yebo onzoka mubwizu ndilakuthandiza muli mulanda waleza yebo sirwenu ndikamba bala lili bali omwe ndakamulanga buyo iponya buyo munya osalala zinthu yamwe yimbi inenge wayeyanzi utina munthu wasita kubusi wako ba iutina kulibukalipo omwe ujatizya nduwe inga wabuka masembe inga wajita elyo awa wakayithuka basilikali wabwino mbabonya awa basilikali azinthu mumanza abo kuti bamonde munthu oyo akumugwisya hele tikakonja kubalekela kuchichita lezo akaletha luyando mumoyo wangu uchilenge elyo chifukwa ndakayeya tali munthu pe kudiabulosi oyo wakamubikha mujimo elyo oyo munthu inga ngali munthu ukhwene oyo uyanda uyanda akuphona muli bantu bamwe bobachita hele ngudiabulosi oyo wakamujatha kubabopo hawo luyando lwakathalika kuwonkhera munthu oyo ali mwechinthu chithanze mulizi oyo munthu wakawa akuyitha mathende angu awo tiyendi luyando lwapoleza lwakathandizikwa luzyalo luphatika mphatilo lwakanjira akubweza pusena walo liyochichitha chiyendi chonse okuna kuthali chiyendi chilamfuwu chainda tiyendi kwenda ndakamwambi tikale eji mwaka wainda wakunze ya mwaka wainda mwachiwete lino ndakali kumwa ubwizu muluwa wangu kuthala kuya ikusala kumwa ubwizu wa muluwa wangu ponse ponse ndakachita kuleka akuchintcha zisani kunjira kuyokombela munthu omwe pao kazwa luwowa wangu wakomenete ubwizu maninji kandithana kusule yathana kwenzya ikumwa kumbele wakali unga wakomena ili apopo mepo kuzi wapomwe ndakali kunze kejisi munchina wakumwita kumwita bwizu awo kusola kuchamuneni weresya malaiti lino ndakali ulupide ikuti wakali chitenthe chamankho mukhona omwya kumane ndakawo kumbya eyo yakomwita ulichicho ili kunze okwya ndakasamulide shati ilyangu tikasamide shati ndakawuma lupa olo amunchina oyo wakumwita tetasamide shati mukayilika nini ndaka kumbiritwe imankho onse nyomulizi mwapede chitende chiphati chamankho inga akuja zinthu ziphati nchopeni kazihumahuma ivuyo oh ndakayeya lutanzi jakandiyosya lino ponya buyo chinthu chomwe chakathalika kuchithika ikuthalika kuthontozya alo mankho pachihumahuma lino eyi chilimphwisa muli imwana wamba eyi chilimphwisa muli kuti mukupuxi wamba hele liza wakuchulu ulisena mbweni naphe oyo mweimenena mphawo mwachipaka yakusola ikulwana ikuma akuphuphawula imankho akali munchopo omwe waluyando lwapoleza wakandivumpha helo ndakayeya kuti no zinthu zineni zichothe muli chisinguzu yakuyaka chitenthe iyo njenzera liza njakamuwambira kuli kwapirira ilwano lino ndamunyonganya khapela ndawusa ikuti ndachichitha ikutina ndiyandika kuchilolola inga temunyonganya tekazide kuchichitha pele ndakati ndili mulanda wa mwami lino ivana pomwe pachiswa pali wano kuti pakomberwe alimwi ndete ikupenda lomwe lupowa olu lino nyepo no zilenge zinini ziyaleza muzina la jesu kristo amujokere kuchithenthe chanu zikamupenzi yaphe lino yakati chinzi pakali kusana awo yakwenzya kulumwa chalupo muluyando lwaleza amoyo ulipede kuthandizikwa kwa luyando wakayithuka aluzyalo luphatika mphatila lwakathola kuyendereza lwakakonza kuwambira ayo mankho kukanana ali lyonse lyonse inkho ikasunguluka muuluka Abuna nama mwini nkamu ya basumu mamba. Akuchoga moja mjitente iyao. Ino ya gali jinsi. Sega kwenye uganana kumanko. Sejisi inzra ya uganana ulingawo. Mbobuchi mwega kwenye ya. Wagasya kundiruma. Nagali mamarino. Hele nagajisi iruyando. Lezu waga pa uruyando umanko ayo. Elio nagambira mujiri yangu. Amuya sala. Inda munuzialo upatiga mpatila. Wagasolela ayo manko ujogela. Moja mjitente iyao. Utalikula le kunselo ya mupapa u tenasei ya gaindi ogu ya u Henry Gale uzwa wumui oyo poho mupati waka jembedi waka jaya oyu mtu usia kumplasi ya u Brooksi ogu ya waka jaya mtu usia waka li afi iku jaya oyo musankwa Westi inzila njionya waka jita mubika mumplasi tenda gazi ndagali ngula ringula ndagere de uwezeresi ya intobolo tenda gai jisi uzwa wumui Kezabuga, nagaya ya kutinga, na unka unka ogia, yoko mbela imuntu waka jisipie. Nagasabuga munda oyo, hetayei ziapoho oyo ikuti wakari mumunda oyo. Hao, nagastiga alali agati la munda. Chinzi, jaga jitiga. Jitigita anzi mwalisi, imuswa musiteo ezio senini. Jaga hindi, jaga jatene, wakari mkwi oyo poho mupati uluma. Ameja malangfu, mulibobo, kabela waka huruma. Nagaziba kuti oyo. Wagari uluma. Dagaje buga. Dagari gula logo. Kutuwa ulubaya. Kutandra mayadi ari mianda yovilo. Dagari kutuwa ulindime. Kutuwa gula tulipote. Hao. Wagari hui ameja agwi. Kaongo mene. Wagapa. Iguboba igupati inchoveni. Dagaji sintobolo alimutagwe samu. Yagutijila. Ninda agonzia kutuwa. Ulubaya. Dagaya. Aya mama nino. Iyo branam. Hawa. Oswana. Unyonyogo iluago. Kujaigwa kambo karuchomo ilwago. Kuyaswa imeja jaruku. Omuno mumunda. Dagai migila alia. Kele ponya buyo. Jintuja mwe jaga tariga. Kukari gila au. Moyo. Ibule mwareza. Jintuja mwe jaga njila umoyo wangu. Dagai. Ndamunyonganya munyama oyo mujete. Kare munyama oyo mujete. Ujabulosi oyo umubamba ujijita. Eyo. Ndizegu yo jintuja mwe. Keji we. Ndienda kuti mwujungwe, kuri jitu yomwe vyo, yo sunda diabolosi. Olo, liyando, nunjeloma waboreza, liyando, liyosi sunda, zintusio anse. Leza, mwaga andisio njiga, waka sunda mubusio wajivi, waka sunda mubusio wabujiswa. Liyaku sunda kwe impana, jiguri mumbugano, liyaku sunda zintusio anse sirigo, impene, kuri ndolo, jede kusundua. Liyo jijita, utina, miolo legela buyo, kujijita. Eleje hindi mwenyama oi mpati, nagatari wa kustiga, ulindime, lino, mwusena, wakusundanya mwenyama oyo, mwesmaiki, ndaga mwyanda. Haimi ndaga heya, ulijirenge yaleza, mwini umbi uwanja, ukulenga, jitaleza. Haimi, walirede awo yalu umuno, kabela ndasiga, mwujila wajago, azitondezio, mwumunda wansi, seye yape, ndaindirira, hivu yo jilao yangu, jari wansi, unjira omu ya, Yoko mbela imutu ujiswa. Umane hao. Lagabu na jintu ejo. Kajibola imutu wakwe. Kausumbana buyo. Mbulibobo. Lino wakari wendela. Ndime. Usondi jaya. Walo. Ndagari jisi. Heru yando roboleza. Wakatari kabusiga. Ndagaya. Ojirenge ijete. Jinyama. Jitamba wali. Jitazi nzila. Imbotu. Hao. Walirede. Kabela. Ndagunyonganya. Kabobo lino. Jimulanda waleza. Haebo ulijirenge jareza. Mozina. Ya Jesu Kristo, kujogela ugalale, kamo jirimuruendo, ruangu, kuyoko mbela umui, wabana, ibaleza vajiswa, kujoga ugalale, hao poho oyo, wabani sigira janguzu, mbuli magari kukwanzia, kuina buyofu, chinda kayo wedi, nukwa anini, mbuli mbwekwanzia, na, narikede amuwe sunebeyo, konya awa, luyando buyo lunjoloma, lusalala mumoyo wangu, ino waka jitanzi. Wagalenga ibube. Awalo poho oyu waka susira. Moonya muwe obo. Kutari kutuko gola tuli ikumi ikuswa. Kulindime. Wagaima. Akutanda biga matende agwe. Wagalanga ponya wa. Basundi dwe ilogo. Akulanga. Ngalbombo logo. Kubushi wakwe. Kabela. Waganyona. Akwenda ogia. Akulala. Lino. Gainda munsi. Kutuko gola tosani. Ino nchizi. Indi ruyando uwareza. Watondezi kwa. Luzialo upati kampatila. Lutola kuyenderezi ujindi eyo. Oyo wakadereza uweja wakari. Ugonja, wimiga balaku. Utabola, uli Daniele. Ino, yakabola kabakuruma iro Daniele mudala kaiwe alia kahungaidwe muliando irwaleza ibalafu akaunka ikuyakulala yakalikalo muno ndakwambira mukaso wangu tiendeleza akwanzia kukuhungaila muliando rwabuleza kulilo muno irwako mukoti hao pololi wakuna jende jamwe jainda ndakali iwola iuzwa ku Dallas Texas ndakali iwuluka kuveresha ndeke kebola umuzi pakati si muswangano obuya hao murwendo rwangu ikanjira mukuwo yankhula khapela indege yakasungirizikwa ikukhala ku Memphis ero kuchiyendi indakali ku Memphis pakandipikha omwe mu Peabody hotel o usana upati iudula warupale maningi ndakali kumva kuthanguluka kuba mukutenda ndakali kuya masiku ayo akukhala ibusiku bonse pakandiyitha chifumo yakachirira akwamba kuti mufundisi Branham iya ngati motokala udula maningi ulakupweza ino A7 okuloko ini indege ilanyamuka A7:30 ndakati ndakulumba munene akulindira ndakapuka kukomba lino ndakaya ndichisiyendi ndiza kuzela kubokesi ya mposo ikajana kukeza magwalo awo taingula masiku ainda ndakanyamuka akuthalika kuselemuka kagwagwa kuselemuka kagwagwa keimba yakusalemuka kagwagwa KGC jigama eji yamagwalo mutanzali yangu heyabuya ku post office ndakamva chinthu chomwei chenzu nyomunizi eyo chakanana embona mulibiyo zinthu zyonse ziyakakhalikira ntchopeni oo ino nkhulihwa ndakayeya oo ma ta eji kachiri chipotholoko lino ndaku walikunga kuyimba luyimbo lunini ilwakuti andende anziva yakujulu kwasusiya nzira yangu aluyando ibusuvabusuva ndakali kuleyeya olo alimi olo kuliyando lwakathalika kuthika alombi tijise iluyando hele chiyandikana iluyando ilunji kufukasuka iwaluyando yebo ati oo ndiyapayanda basizivi hele oo mukeso mwejiti tena ulapayanda kapotholoko yakuti ulaunkha kuyamba ula ambapo akupakwerera kuli khristo tawachibona chewamba yebo ati ndiyamuyanda mwami hele sainga wamuchomajendi dokotela azunganya muthu wakwe sainga wamuchomajendi zinthu zyonse izimbi ziyamana kuyandikana lubabatisiyo lwa luyando luyando lwabuleza tiyendi kuwoneka mwali tiyendi wakomba khapela mphayilo wako thawo khwirwi tena kuchimuyanda thakuli chinthu chomwe echo chizimanana kukusalaziya olo luziyalo lwaleza luphatikamphatila lwerede ikuthola ikuyenderezi lwerede walombolenge waleza leza thakwanzi kuchitha chinthu iyimbi chitha kuchitha checho tiyendereza nakapona chipi chanyika eyi ndikuwana kuti bantu akali kufa ngapatha kwepulangizi khapela thipa kali kukodya kukhutuka ine kupapopo wakalizi kuti bantu payowa muyanda ya yakusungiriziya ileza khapela yakathondiziya ipulenge kwakwe kuphange kwaleza ndiyando leza ndiyando hao yakasiyanikiziya kuphange kwaleza ikusikela ukachitha ikuwamba nzira yakulopokela kuli papo pakali kuyanda kulopoka alimi wakatuma mwana wakwe munyika kalamidwe mwachinkhoziya chamuwiri wazivi wakayumuna zibi yesu amalwazi kukalivali leza wakachichitha iluyando lwaleza paluyothuka pakuyitchira luziyalo luphati kamphatila alimweza thakwe nakati ikuthena mukachichithe ikuthena mukachithe chechi ndiyo chitha chechi leza ngakuthakwe yelelo zili zyonse wakatuma mwana wakwe kuzofa mukusana iwako akukhoziya mubuziyo wachiri zeka chise chinthu chakuchitha cheyo cheya kuchathiziya nchiyo leza wakachichitha nekupa amen luyando lwabuleza lwakasungirizikwa luziyalo luphati kamphatila luyede kubweza ikusana walo kukonse kuliko jindi luyando lwaleza lwapikhwa kupusana kuyelela amuswerire kapothu chifumo jindi nekaswa mundege nakuswa muhotela ikathalika kuyenda kuselemuka kagwagwa ndakalikuya kuyenda keimba ponya kuyo chinthu chomwe chakaponeka kundi thikira kusantsayira ikuphati waluyando ndakayeya o ikuti ndakwanziya ipoyo o ndashoma muli kuti ndalimva ikuti nanda kwanzia uyo kubona munthu omwe wakuombela iyo njenzera mboli nkwa jindu anoli jitu yomwe mumayo wako jikwera ibuzwa omwe wanda andime wakaindiwe kanini ango ibuzwa omwe tera munini wakajiswa jindi nkwa katalika kwenda o wakali kupya maningi ilo ndakali ikuthala kusiku abomwe keba amaola atandila kuyovilo akuona baiminisi kapaswa kuzibela zionse yandene yanyika bwerera kuswana oyi umwi oyi umwi ikakomba pakambauka zindi zitape muuzuka o ngatekela ndakali unkha ikuyo iyi mphawo ndakazwa ino ndakachitha kulindira ili mphawo ndakenzya mamayire machonto ikuswa mudolopho awo ndakamvwa ing'onzi maningi nekopa ikusene maningi mane ndakalala kulupazo lwa mugwagwa akuona mamiti machonto abuyo kasinsimuka akuthalika alipo tseka kunja abuyo kujula meso angu kusola kulima ikusika umwanakazi oyu kulanduka lukula ilupya lwa Nebraska winda omwya lino ndakayeya oma kala munini wakalikuluka akulihumba umulomo munthu munini utha wankhwaya wawalichisidwe ikusiku bonse chimodya kathopela wawalichisidwe loko twakachitha kuyimika mothokala walikunga wathu ruida kupusu iwakwe ero mphawo ndakali kathete loko akudekela ndakayeya o leza o chimo chibyabi leza langichawa te sekwazi kwenja ndili kathete loko alimwi ndalikulale abanthu bako ikusola kuchitha mwe kwanzya khapela sala munini kulichisidwe loko e twakaunkha kumane ndakaunkha okwya yakupikha manza angu alingwe ndakati oyandwa thatha wakuchulu wakandipha mwana oyu oyu nguwako ndakamukomezi abuyo ndakapikha manza angu alingwe chitu yomwe chakathalika kwenda kunsiriya moyo wangu eyo yakagosya ikuluka thaka chili kuluka alimbi kusvitha owapuzupa kusikira kulipopu ikuzupa kwapiri deki wakathalika ikuchiswa loko mulikazunda akuluka chitu yeneni kachuluka ibusiku bonse ikuzupa wakachirira neda wakati thulaula kepto bismo akuthira mbuli kasiphono kachontho akumupha ingwe chitu yeneni jakauluka buyo jakasiya kuthotanji yeni twakanjira mucisijipya kuthalika kwenda waliyanda ikubona malundu mabothu thaka kwanzia uchichitha walichisidwe loko ndakati oyandwa langa awa ndiyanda kubweza ikati thatha uyanda ikukhopha chifoto ijako kuthegwa ukwanziye ikubona mulundu okwiya wakati o atatha ndili wabuyo muli kuti ndili mukupha iliapopo twakamupha pepto besmo umbi twakaphete mphayilo chifumu eyo ngati mwami kwakaluse eyo eyo o eyo chichakamugwasya apopo ikasika kuthala kuya khapela ndakamugusya ndakati oyandwa kwanjira muluwo lubothu kulathanthola ukasamide jaketi iliakwe linini janda kachimbwayembene ansi apopo ndakazwa khapela wakali kuswalaku wakati i patata oya palo manzi akali ikuswa kumulomo wakwe munini ndakalanga meso akwe manini akali kuphindamuka amulomo wakwe munini pauluka buyo manza mbuli mwakali kukonzya ikuba ndakayinkha wawa ndakalanga kuthoziya kumulundu ndakati ndilanga kuzilundu oko lugwaso lwangu korwida lugwaso lwangu luzwa kumwami panza buyo chinthu chomwe chakathalika ikukaka munindime o ndalamboziya ndindakonzya kupa anchicho chindi chonse ndakenda okuya kulipazu wamothokala pajula mulyango ndakati langisa okuno kuli vathatha oyandwa oma eyo chakalesiya kuluka pali onse maminiti usanwe iuzwa awo pali kuzuzana konse ikasopana anthu omwe asara ino chizi chindi ulyando wapoleza lwathondezekwa luziyalo luphati kampatchilo tukweza ibusana walo luherode ikuchitha kuselero lyakwakwa chifumu eyo khenda ku mepisi kuchoka kukano kangu ndakali kusalemuka mukagwagwa ku mepisi phaimbira mwami khapela ponya buyo chinthu chomwe chakati poima awo ndakaima ponya buyo yakati ponyona uchokere munzira imbi eyo yakali kuthoziya kumulonga ndakayeya oma ndakenda mbere anini kayeya eyo chilipyo chinthu chomwe chebuyo nyomulizi mulapothelwa nyomulizi zindi zinji alimwi zindi zinji banthu balalupizya inda kuthokela ikupothelwa mwachipaka chakusololerwa kuwapoleza apopo ndakathalika kwenda ndakayeya oko ndakunkhwa ibuyo alimwi o Mwela indira usagana. Eno, nejaka indira bwe. Takata nta atala musa na wanini. Walanga gonsi, wakari zintu zimwi. Jagu, bezia, jika vichidwe alia. Ndaka ya kuti, nagade na megambri. Bantu wainda musi. Walanga ibu yogo zintu ezi. Jagu zezia inswe, ogo, pega siga. Bonsi wakari iguwe. Walega iguenda, elio. Kamu, kuzida ogo. Mumoni, waka, nyonena. Ndagati, tata ogo julo, sibuya. Ino, orianda nzi iguti, nijite. Ta oyo, orinduwe wakari. Kuendela mumoyo wangu, nili huwa mbuliguti. Nda bologa mugati gangu. Jintu yomwe, ajitila mugati. Jintu yomwe jagati, kwenyona ujogele. Dagati iwuli, bari kwenyona ujogele. Tajwambi ruandano, ulironsi au. Kusumana na vyo kwenda. Daga nyona kutari ya kwenda. Ujogela kunserelo yaga kwa. Dagenda, dagalanga wachiri yangu. Dagaji, kundiguru waizia. Jindi, ijagali manide. Gainka amber anini. Kuindira jindi, 7:30. Yagamana, a 8 ogologo. Oh, ma. Daga sele mungiri de, kulale unserelo ogo wakari kubanga. Kulimuli manda amibala. Manda manji, aga indi, aga jisi. Nibala, unserelo oguya, unserelo gwini. Walo, dagari kwendao, tuwale gari mchulu. Hao, umatari vilo, abutolo. Magumbi, onsi, agari mwajide. Daga yeya, dirai mpia, wangu, dirai mpia, ndege yangu. Tele, daga yeya, leza, di. Kuliga wotu utina, dirai mpia ndege, ukumba wiyo utiwa. Koguli, kwendi sololela, mwami, tandizi ogo, kwendi tola. Koguli, kweunka, taulimulimo wangu. Kasumana na wiyo, wenda, daga sumana na wiyo, wenda. Winde gaindi, daga langa. Wali wima ima, umuli yangu, umuli bobu, wali anti, jamima mjembele, wabuwe wali onsi. Wima ima, umuli yangu, amasaya awi mapati, anenede, gai hui alia, ashati, gari hunga idwe, umutuwe wabwe, umuli bobu, agwangwa usule. Dagari wenda umuli bobu, hao ndagastiga ulingwe, misozi imbulumuga, amasaya awi mapati, anenede, umuli bobu, wagandilanga abuti, wabuga kabotu, omupaizi. Dagati, Gama, gati, mwabuga gabotu, wakabanga wa mweta mweta, agundiranga misozi umesu awe, naga yeye, wandi itagoti, omupaisi, njenzila, mbobaita mugambawusi, kumusanza, nyomulizi. Eyo nagati, wazibabuti guti, ndari mupaisi. Wakati, ndari zuguti waligubola. Inzi, gati, ndari zuguti waligubola. Dagati, seju huisi, anti, zainga, wandambila, wakati. Yebolizi, sawa wakasola kukabala gano, ago, kama nagasi, muna, chunema oyo, watakajisibana. Kumane, wakalomba mwamiguti, amupe mwana, alimugati, lino eria, wakabola, uzomu langesia, kabela, wakasiera mwana. Dagati, hiva ama, daga yeye ago, wakati, dirimushobo, oma nagasi oyo, kati, sejisibana pe, hiru nagapaira umami, alimi, daga ambila mwami, utina, uandirongesie, awundipa mwana, pao, ndiyo mga meses ya induwe, alimu wakati, wakandipa imwana. Alimu wakati, ndaka sanzia abodi, ya kusanzia, akupenzia, kunini, waka indi obuya, kulubasu. Kati, ndaka sanzia abodi, ya kusanzia iguti, ndi mga meses ya imwana oyu, alimu wakati, ndi naka gomena, omupaizi, wa wakatola mkwa kwa imubi. Alimu wakati, wakandila na ankamu itali kabotu, jarino ulirede omono, igafwa. Alimu wakati, Jowatela mwalumi wakarigo obuno kusuwa kwa zona jendi naga surugide agwamba kuti tiba kajidi kukwanzia umujitila ilimbi naga jita umupa 6 out 6 savasan asionse zimbi mercury penicillin tawe bola bola tifilisi ye uti iga varufi gagari zide kumoyo wawe alimigati tawe jonti kukwanzia kujitua kulingwe alimigati walirede awa kafa alimigati oo mwami Tegari wanda kubona mpanda wangu kapa bobo. Alimugati, ndi. Kukuti na, nda kwanzia buyo. Kumuhwa, kamba kuti, waka putulua. Alimugati, ndaka paila. Alimindaka paila, kwa masiku ovilo. Gati, jifungo jino, utandela trio gulogo kati imami. Kwandipa gona, jifukeme umasu angu. Gati, ndalota jiroto. Gati, ndabona imuntu babola kasamide. Suti, nguba uba, kasamide ngwani nini. Ya gumbo kaitede ulubasu luwa mutwe wawe. Dagati, mwami ndagali mwana gazi. Pele uliguli elia wago. Gati, ngoi wasiga. Haindaga zwa jokupambana. Mubulo obo kabela. Dagali mkiponya awa iuzwa. Hindi ejo, ulindila nduwe. Eo njenzila mwega samide. Mbubonya buyo. Oh, mugesu, jindo uri andoro wabuleza, tuatondeze kwa, uye mutumbu gajisi, mkwanda wagwe, ya, mpaundi ari mwanda, maumi ari rusele, kere, kwa ajile mkwanda wagwe, kale dega kwa, muma usi, tawe wakani obo, mwakani mjimo jama usi, kwa ajile mkwanda wagwe, kwa ajile kumihanda, koro, diando, kwa mutumbu, tawe wakani ukula kwa mausi, ngakari tete, kwa ajile kumihanda, kere utina togonzi kuluba, mkwanda wago, tawe wakani ajintu, hao, kunji kuteleza, kwa wanzia, utaguluba, wakati, mazina anu, haka kuwalwa, umatansi ajanza ili angu, mutumbo inga, walwa mjeje uwawe, unyonka, kere, tega mulubi. Tawe magani ejo, chumaga jita, umaga sagana ujoga, umaga sagana kunjira, leza unyumuyanda, leza ula muyanda, amulubambe olo, riando uti, garuenda, mutarulegeri, ugagirwa, abobo wakatongera, wakati, oh, tega kwenzi ya buya, ujijita, animwakati, umupaisi, lagaro tajiroto, kabela lagagubwana kusiga, alimigati jendi negaranga, usile mga kakwa, kabela lagaibwana suti e nini, nguba uba, angwani e nini, gaichede ulubazu wa mutu wago, gati, moya, wanda ambila, ngoyo we, alimigati, saa, togo njila, lagaeya, oleza, lagaeya, ndiza, hawa, kondi sololela, aga kega ambo, chendari, ere degusiga, tega zipe, tega jura mliango, wajisi, ketani, ansonji, ya pulao, haringo, kanisina magasola, wibona imui, na pe, naga chula mwenyango mwenini, waga hindi, agunjira. Mugesu, lagari gogale, mumanda aba mami, lagari gogale, mumanda aba huvi, maningi, lagari go mwenyiga, lagari gogale aba mwi, basma milioni, ibanji, igukwanya, magumi ovilo, igunji, mbulima tola arima milioni, arima gumi ovilo, arusere. Lagenda ama kapeti abo, jindi, nagalu idwe igabotu, iguswa, ulubazu, omwe, kuyakulu, lumbi. Jindi nagali, nogonzia igulala agon, igabotu, akapeti, itagwe ijintu. Niagaba, munzi mubotu. Pele waganyina, neiva kapeti, ajibuye, alimi ugulo onini, wagaindi, wansimbi, babukede awo, ngubo, nini, ya yonsi, ya gaindi, kai humide, mulombe oyu. Kajisi itondejo, umuliango ya gari kuti, leza, longezi ya munzi wesu. Ndagari kuti ndagari mubusu, mamunzi wabana Kristo. Ndagari kuti ndagari usena, mumui ogo mpairo, kwa gari kupegwa. Kwa ganyina, zikwani Kristo, ziabube, wankwera, wabulambo. Kwa ganyina zipoto, ziajisapi. Itabaibele gari vikidwe ujuga, ata kuleri nini, ya gaindi ya mabwe, atuboluga, galiri alia. Omulambe mpati galete au abolo, ajatide, abedi shiti, mujangali ya kwe, ayabu ya iuti. Taka ya oma, kangwa matende agwe, akali kutontola, akula matiraka pati, lukudu wakali amulambe. Ere wazima gati, oh, kulasi ya maningi, kulasi ya maningi, ere ndagati, ino amba walansi, wakati, omupaisi, gati, walibie ya mazwa manji ilano, iuti, uliwusena waruziru pati, gaswega, gati. Tazi ogo kwaya, alimi gati, ejo, tejijisa moyo wangu. Gati, ulimu gunga, alimu aswega, kuya muruzi, alimi tazi ogo kwaya pe, gati, omu paizi. Ndaga paila, ndaga jitazi ntu jonsi, ndaga jitazi ntu jonsi, seandi kuti aswege, omu paizi. Alimi gati, awo kega ambo, chenda gari kupaila. Ndagati, anti, chizero vite, umulombe. Wagati, muruzi wabola bola, tukotela wagamba, igali kuti, wagali kupa oyu. Tawe jikonzi ujitua, alimi gati, walo uliso ntukide, wakaswega, murwizi, kwa mazuba ovilo, wakati, taula mupairila, tagati, anti, zinari yangu, wabrenamo, tawa kasola undihua, wakati, pepe mnene, kashomi kuti, tagasola ujita, omupaizi, tagati, zila kwa ambila gano, tagati, mulimu wangu, wakupairila vajiswa, wakati, mwabete, tagati, ero ndagati, kama ambila ujatizia indege, kaisaluga, azintu zionse, wakati, taa uwa mwini, omupaizi, dagati, ii, wakati, ee, nagari zikuti, na ata kandere gerezia, dagati, kupa mpailo, anti, ee, loka kama awo, na wamba wala, ya mpailo, oo, mugesu, zila oyo, musalari waka hindi, mwagonzia ujataliza, awo, waka paila, ustigira misozi, ya gamboli muga, iguso umeso agwe, dagarungu mana, ee, waka zumana, huyabu ya kuti, kawa nagati, tino anti, zila paila, ye wanto omwe andime, Daga vika manza angu ama tende awe. Ndagati, tato kujulu, ndega yangu ya inkagare, ujimo, mwezi. Hau awa mutumbu, oo imojete, waligulira mufanda wawe, ili ujimo, mwezi, Hawa, kondi solo lelo. Ndalomba kuti uvesuruse. Kulingwe. Hoja kutandula uyo. Jindi ejo. Ndagamu wakati. Bama. Oh, bama. Wakabuga akupukuta misozi. Iguzwa. Umeso. Agwe. Wakati. Ii, oyandwa. Mkwanda wa bama. Wali wakabotuna. Katariga. Umu mama. Amutwe. Wakati. Bama. Kuyabu kwe muga. Muganda. Kuyabu kwe muga. Muganda. Riyando. Kupati gampatila. Jindi riyando wabuleza. Nogatondeze kwa. Umoe waleza. Kuzelo. Kupati gampatila. Lwagajita kwa ingula. Mubusena. Wandulo. Jindi nda heya. Kutimutumbo umuja te ogu ya. Kasumana na mupairo agwe. Kulireza. Agonse ogu. Ilo mpao. Chinzi jagajitiga. Leza. Winda uruzelo wabwe. Leza mulusero wabwe. Wakaseru sikia indege iguzwa. Umulenga lenga. Akuijatila ansi. Uwengula mupailo omanagasi moja te utagwe iluzibo. Usia tenji uendo. Wabuleza mwaga tondezi kwa. Tagwe magani obo. Wagari moja te. Obo mwagari kusia. Obo mwagari wa yelo. Obo mwagari bete. Tendi lujalo wabuleza lotondezi kwa. Lujalo lupati kampatila. Wede kweza usena. Wandulo olo liando. Lomutumbo oyo moja mbe ogia. Obo mwagari la. Arimi mulombe. Chonto. Utanamiga. Yubile umane wabo. Daga inka umusanza, kabela ndagali, mujitima kuya umusanza, daga seluga, agunka utala, kuya, yori ulila, hambaga, daga libyanda, masinti, ali magumi ali iloba, na magumi ali ilusele, kulinjio, mundege elionda, mujitima elionda, ikukonzia, yula utenda masinti, ali magumi ovilo ayisambalilo, jinini, ndaga zwa, mujitima, gatariga usulemoga, wagali, simogweza katundu, wagati, wabonwa, omupaizi brenam, daga anga wonsi, ndagati, wabuaga botu, omulombe, gati, sena ulendizi, ndagati, pepe, sishome kuti, ndajita, gati, ulaye ana, sandamiaga yovelo ega inda, jini no gasiga, uzondi pairira, walo, bamama, gagarigo, ndagati, sena uli mulombe oyo, gati, iye mnane, omupaisi, renamu, gati, tega poneze gobiyo, tere, laga putugalino, ndirimuna kristo, dozialo lupati gampatila, iye mnane, omubesu, namambila, jindi ruzialo, jindi leza, abona liando, garutondeze kwa, luzialo, rede iweza usena, wandulo, iwezi shonto jainda, unganda yangu, mlamo yeya, wenji wano jindi oyo, oposamo, mjembele, nagalede au, jindi oyo musimbi, mugoboshi, unseda guno, naga nyikisia, mwanda wagwe, ilo jindi leza, naga mupa mwanda, tagali vianda, umuga mezia, eri waga mfunga ila mungubo, kakusoela au, kakumanyikisia, mwamalonga, ndagati, oyo talimu tumbo, oyo waga uba uga maningi, igwe inda mubwa, munyama inga, taji jita, hawa kutuna liando rupati kampatila, lwaleza, liyo jita, lwagwanzia utondeze kwa, umunyama, kwenje buti, kwenwanzia utondeze kwa, kumarumi na managasi, mbambobo, walo oi oposamo mutumbo, mjembe alibambila, ya kutala, uga kwa ago, yomuligazi gano, anzila mbaga njila, awulala awo, ama tantilo angu, pamaola, ali magumi, obilo awanei, mebo petanzi, nejiba jintu yomwe ujatizia, chijo, mwezo odu awalo, hawakede usule owe amujizi odu, kajisiluse ujintu, gati, mwezo prenamu, kambozi, chomulegila kupinga, baloba oposamu, banini vajete, kabanyonka mungupa oyo, waga indi kuswa, kulingwe, walogale de au, kafide, gati, kambozi, tobajai uyo, mwezo prenamu, na unyonyona vanyina, vajembele, takafide, kumaninina, wagari inga, wamudinka, elo inga, wamubona, kaputila ambari, elongoyo wagari ledi au, usibuonse, kumani, guzwa baga tovela, deki mubaoba mpati oguya, wagazwa, wagati, tata, jifumo ya gatovela, utandira kubojeto, wagati inu, ulajitanzi uli oposamu, oyo, tata, gati, dari kumoye ya buya, ivu sikubuonse, harimindo gati, ndajita ambebo, deki, nagasene mugira, muganda, ndagati, osumana na, ugalani, oyandua, wafumisya logo, ulindwe igubuga, daga kala omea mugampetu igangu, daga yeya, daga yeya, dede wujitaji kujomwe, uli oposamu oyo mujembele, tandizi ya wujita, hao ndaga mwajwi, jawuti, tindagali, ulilangira agwalo, konya o jindi mapele, naga wita ansi, jikumu ejo, umwesu ho, jindi naga ponese kwa, ukulenge, hao, bajiswa bapinjede, waga ponese kwa, ndagali kede, mugampetu, ganini gaga indi. Ndaga wajwi aliti, na mutuma walinduwe, wali tede muri mulindu pamaola ali magumi oilo aone galindira jendi jagwe jagupayirirwa walo tonagwamba ibala neri bali omwe ulindime ujatigizya chijo ndakati lega muzi ambebo ndakati wamba kuti wakatuma oposamu obuya dakayeya ino ndipezinzi ulindime tanda mbaula kuli wangu ndakali jata keri hwira kwangu ndakaunkha obuya ekimunini wayiri kulanga pinda umuryango ndakaunkha kusena obuya uyu oposamu muja mbere obuya amume onse ali ngwe zinthu zyonse zimbi ndakati tata wakudzulu kuti na watuma oposamu oyo mujate uthawa luzimo ikuti na wamuthuma kokuno momwe tarika mumayo wangu luyando ulingwe mukuba muthumbu jakuti tayakwanzya umuja jakuti tayakwanzya kuja bakwanda ibakwe lino luzyalo luphatikamphatila twakayisya ibanthu bamwe ikuti werede ikuziwa ikuti wakamuletha okono eroleza ndalomba mu zina lya khristu ikuti umuponye alimwe oyo oposamo muja mbere amaulu awe kafide mphunyu alimwe kakwe kusuwe iyakwe kazimbite zindi yokero kinda musala wawo wakayimikira kumaulu ayo awo akabweza pakwanda apo kubabikha mu nkhomo yakwe wakaselemuka kwinda awo kali kapothu mbuli imunyama uli onse ngokasola kubona genda wakachepuka kulindime mbuli kuti kunyana kwamba kuti ndakulumba omunene sibuya ujimo uli mbwezi palikhomene kaphati anthu omwe apakwanda ibakwe suno kambozi jindi luyando lwapoleza lwathondezekwa tuziyalo luphati kamphatila tungeza kusana wandulo ma omuyesu omujizi kulibyo chinthu yomwe jakuchitha mu bumi ibwako zakuti omuyanda mwameleza wako amoyo wako onse akunthu kwako konse anguzu zako zyonse amizezo yako yonse akusoma ibi yonse ndiyakamba kuti mwini amijendi wakusiya kumamanino alwendo lwako awo otaka konzi usakanalimbi pawo luzyalo luphati kamphatila lwapoleza luyakuthondezekwa ndindakawambaula kuti ulingwe galete okwya kakuli amayo brothers akandira zizye ibuyomeso kekhede ulupasu lwakhotha akwya amukesu khokisi kakhede munsi iyangu keri kuziya kuli ijakali kuchithika tekakonzya nokopa kuchisunda ilimbi phere ikati